Obukiiko bwa Paalamenti obubiri okuli akalondola ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga ssaakaki akalondola ebyamateeka olwaleero butandika okufuna ebirowoozo by'abantu ku bbago erya Protection of the Sovereignty Bill ery'omwaka 2026 nga Sipiika wa Paalamenti Anita Among yakakasizza kino olunaku lw'eggulo. Mu tteeka lino gavumenti egamba nti egenderera kunyweza bwetengereze bwa Uganda okuva eri abagwira begamba nti beesomye okuyingirira Uganda. Akakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga z'omunda kekakulembeddemu ky'okwetegereza ebbago lino nkakulemberwa omubaka wa Nyabushozi Wilson Kajwenje, so nga ak'ebyamateeka kakulemberwa omubaka wa Bukooli North Baka Stephen Mugabi. Minisita w'ensonga z'omunda Major General Severino Kahindo Tafire aba omumyuka we General David Muhoozi ne ssaabawolereza wa gavumenti ne Kiwanuka be basooka mu kakiiko ak'enkya leero bannyonnyola ebigendererwa by'ebbaga eryo. Okusinziira ku nteekateeka ewagiddwa akakiiko ka Paalamenti kano olunaku lw'enkya akakiiko kaakusisinkana ebitongole okuli ekya Uganda Bankers Association, ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission, ekitongole ekya FIDA, Forum for Women Democracy Forward n'abantu ba bulijjo ab'enjawulo okuli omubaka Yusuf Nsibambi, Dr. Sarah Birete, omubaka Rachel Magola n'akudde oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi. Mu bbaga eryo gavumenti yagala okulungamya ensimbi ezingira eggwanga okuva mu nsi engwira eyo gye ziva ne gye zigenda n'ebyo emirimu gye zigenda okukola. Mu bbaga eryo era yataddemu ebibonerezo ebikakali eri abantu abataataaganya obwetengereze bwa Uganda omuli abo abavujjiza ebikolwa ebikotoggera ebyenfuna by'eggwanga okutaataaganya okulonda n'ebirala nga bano nno boolekedde okusiba emyaka 20 ogw'okutandisa obuwumbi 2 so nga bwe kiba kitongole nga kye kivujjiridde ebikolwa ebyo kyo kya kutandisa obuwumbi buna bulamba. Gye nvuddeko minisita w'ensonga z'omunda General Kahindo Tafire yategeeza Radio Bujajja Kyabasa nti gavumenti ekooye abagwira okwenyigira mu nsonga ezitabakwatako naddala entambuza y'eggwanga lino.
Ekintu ky'obulungi kiriko okulaba nti abagwira tebatwagira ekyokukola. Abagwira mikwano gyaffe ebyebweru tebatwagira ebyokukola. Tegeeza nti emanka eri complete. Paalamenti egenda kuteekereza ebirimu paalamenti ejja kubikiriza ebirala tujja kubikiriza bajja kutuuza kubikiriza ebirala batakubigaana bayinza kubigaana.
Akawungeezi k'eggulo Sipiika wa Paalamenti Anita Among yalangiridde nti Paalamenti egenda kukola kyonna kisoboka omuli n'okwebuuza ku by'ebbaga eryo.
I've heard a section of people say we are going to pass the Protection of Sovereignty Bill today, tomorrow, or whichever day. We are going to give you sufficient time to do consultation. I have only put all the items that we must dispose in the order paper. The committee has not been started. And I want to assure you, all the stakeholders will be heard in that committee. I just want to allay your fears that we've smuggled in the item and it's going to be passed. It is, all of you are going to be heard.